yewe ndumva ibyo bahita gaho bitari byinshi kuko ibizigwamo byabihindagurika ry'ibihe haba imiyagankuba n'amashanyarazi ava ku mirasire y'izuba haba iby'umutekano iby'amahoro n'iby'iterambere byose bigenda byigirwa mu nama nyinshi nkeka ko ari uburyo bw'uko abakuru b'ibihugu n'aba guverinoma bahura kugira ngo banonosore imikoranire yabo imibanire yabo cyane cyane ko bafite inyungu zinyuranye n'ibyiyumviro binyuranye ariko yenda icyo bazakuramo ni uko inama irangiye bazashyira hamwe icyerekezo kimwe cyo bita 2030 yenda icyo cyerekezo nicyo bazaganiramo ingamba nyinshi zo mu bufatanye mu bukungu no mu bindi byose birebana n'umutekano n'amajyambere ndetse n'imiyoborere myiza.
None se tubyegereje hafi abatuye akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika, tuvuge nk'Abarundi, Abanyarwanda, abaperezida babo bombi barahari muri iyo nama, bategereza iki?
Bategereza kongera kugira umubano wihariye n'ibyo bihugu by'i Burayi, cyane cyane mu rwego rw'iterambere n'ikoranabuhanga, mu rwego rwo kubyaza biriya biyaga byacu n'imigezi ingufu zidatera imyuka mibi mu kirere, kandi noneho abaturage bakabyungukiramo babona amashanyarazi menshi kandi ahendutse.
Urebye se ibibazo by'umwihariko usesenguye buri mu karere, ubona iyi nama y'Abanyaburayi n'Abanyafurika hari icyo izafasha u Rwanda n'u Burundi cyangwa se hari icyo yabungura?
Ndumva nta kizabungura kuri ibyo bibazo by'ingutu bafite kuko si ibyo bazareba. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, bireba umuryango wose w'i Burayi n'umuryango wose w'ubumwe bwa Afurika. Ibyo bihugu ni bito ku buryo ibibazo byabo batahita babyigira kurenza ibyo bigira ahandi, kuko ikibazo rega Abanyaburayi bafite ni icy'uko hari intambara y'ubutita hagati y'Abanyaburayi n'Abarusiya n'Abashinwa ndetse hiyongereho n'Abatutsi. Nicyo kibazo bari gukumira muri Afurika. Abanyafurika nabo bakaba bafite ikindi kibazo cy'umutekano n'amahoro, urumva rero ntabwo bihuriye, ariko bagerageza kubiganira muri urwo rwego rwaba urw'ibihugu byombi n'ibindi bihugu binyuranye, rwaba no muri rusange ibihugu byo mu biyaga bigari cyane cyane bifite ibibazo by'umutekano bitoroshye.
Niba nkumva neza, urashaka kumvikanisha ko ku munyafurika usanzwe nta nyungu zigaragara zifatika yahita abona muri iyi nama?
Ntazo, kuko izo nama zihoraho kandi bahora biga ibintu bimwe bireze bihora biza bizahura yenda by'ubukungu. Sinzi niba rizagera kuri bose kuko ikibazo gishobora kuguma muri bamwe, ariko ibyo bihugu bibashije gukora neza ibyo ubwo bukungu bakabusaranganya n'abaturage niho byabagiraho ingaruka nziza, ariko kugera ubu tuzabitegereza.
Ndabashimiye cyane Professor Paul Kananura, tuvuganye uri i Bordeaux mu France.
Nanjye ndabashimiye.